Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Wataratu ɓoggi jannde ga faandu haala Mamadou Samba Sigou jam waari sakkaaɓe heeɗiɓe. Ko warata ugnere teme ɗiɗi cuuɗi ɗi F3 F4 F5 nannama luumo gila ñande jetti juillet wonande gollirde OMH ardiɓeɓe holti wiide ɓiɓe leydi ndi fof ne mbawi tewtude ɗiɗo cuuɗi ɗi. Kalisi cewɗo ɓuuri deɓe e sappo ñamdi ɗum no wona fe hunde newinde Bamako ɗo e ley mbiyen nokku jogaji leydi ndi hono to ɓurem tonno jamarde dardi ɓiɓe mbiyen ndamiɓe wattande kawar muɗum hakkillo. Banggal yiite ne yiɗatede e nangue ko nande muɗum no tottodal hakkillaji gaɗama dow kabar muɗum ñande talatare ƴaɓɓine nde Bamako ɗo. Ɗigoni sembe kawarji amen hande bete alkamsari sappo jetti juillet 2024. Bisimilla sakirala. Ñande jetti juillet nde woni ko fuɗɗi luumo cuuɗi ujunere temeɗe ɗiɗi sifaji F3 F4 F5 fanda muɗum woni yuɓɓude ñamande mahuɓe cuuɗi ɓe e watta men e wawde jogtitade maadi cuuɗi logement sociaux ŋaji sotugol ngol jogtoto fa ñande jeenayi août 2024. Ardiɓe gollirde nde holti wiide iɗum hertanaɓeɓe leydi ndi fof gonɓe nder e caggal pelle yimɓele keɓɓe cuuɗi e dartoɓe cuuɗi jetti sanne kaɗo anniya laamukoɓɓe. Oumar wa keɗen fo san Oumar wagollo e sita siɗiɓe
Issa Saydou Sissoko laamiɗo fedde nde ɗinodirta office malien de l'habitat o haali ko waɗi soɓe gondi e wadde ɗiɗo immadaraji
yimɓe yogaɓe ñiɓi ɗi galle ko notre logement sociaux timmi ñolman hannden golle amen anwone tiɗalaji mawɗi saawe jaati yoɓugon kalsi ɓe promoteur en fana jooɗa haala amen hannden yo fiide dabiri tan honne o lafi kalsi heɓinirte jogala
probléme financier
fedde humminide yimɓele womɓele logement sociaux ŋaji ɗi kañe dartoɓe kollitiɗ ñalawma hannde ne mbemba sanne no nambaraji ɗi gori Bourama Gimbala Sibi kañum laami ndeɗo fedde
si rien ne fait
soni dabiri fof fiyaga mbiɗa tijji golle ƴamane waran daro jaati saabi nokku jogaji kewɗo an toon hannden tiɗalaji ana mata toon le temdere fof cafanɗe jetti e ɗe nokkuji hannden tiɗal ana woodi ko naari bangal mahude ɗum saabi yoga e majji jaati mahira kale sariyaji men heɓɓe ɗen nokkuji kome tewta tan yoɓe jokkina golleji programme ko hollita guedille fuɗɗode hokkugon ɗe nokkuji logement
sociaux
Issa Saydou Sissoko laamiɗo fedde nde ɗinodirta OMAS nde wollitiɗo suudu maɓɓe ndu yo wona suudu jaagotondu o wi dartanta ɓeɗo yimɓele dow kayitaji
moƴƴintungon ɗe nokkuje ɗum wona woni ko séria yeddi nde ɗi hokkugon ɗi logement sociaux ga neɗɗo hokka ɗen nokkuje arandire so wawi mahu ɗum tan e inde muɗum ɗo han heddade talke fuu ko yamirte so heɓa ɗi galleji o kalse ana winnalle muɗum kalse fuu ko yimɓe heɓɓa ɗi logement sociaux ji yoɓata ana ade yoɓire ñamaleji kiɗɗi yogaji
ɗiɗo immadaraji ɗo Bamako ɗo tan wata hokkude jamande ɗiɗo cuuɗi logement sociaux waran fuɗɗude so golleji maɓɓe ɗi timmi noon laamiɗo fedde noddirtede OMAS nde hollitiri wiide
sacrema tout hakkillaji ma dukka wara mbaga bem amɓe Facebook kadu X ɗum Twitter kiɗɗo kabaru kalisi cewɗo jaati tiɗalla Bamako ɗo e ley kedde leydi ndi hono to ɓurem to ley sahal leydi ndi ndenno oɗo cercle ɓen ɓuuɗde ɓe sappo heɓɗo ɗum ñamde ɗum an tiiɗi fasane yimɓele jaɓata fe nangude ɗum alhaali tiiɗiɗo sanne kabaru luumo jamande dardi laamukoɓɓe fiide dabare oɗo kaɗo tiɗalla kanko tidiane touri ceeɗo amen to ɓurem on ko heɓene kede fo sango Oumar Wagollo e sita siɗiɓe
to ɓurem to heɓude fa nelde kalisi muɗum wona ko yaafi fe ko laati sababu muɗum yimɓele hewɓe jaɓata nangude toon kalisiji kiɗɗi ɗi kamɓe jagotoɓe ɓe kaali tiɗallaji koɓe jogui
men me jagotoɓe no mbeɗa cotta kulleji kewɗi yoga so waɗi sodde ɓe jaɓata booɗi cewɗi ɗaɗuɗi soni tawi bisaw nasaka ɗo muɗum men keme tampi sanne sakko joni kalisi wala jaati fewi ɓuuɗi haakoɗi ɓe jaɓata ɗum kasin min woni ko he e majji ɗe jamare sali ɗum sugon amen fa wala seeɗa nde jaago amen
Mahamman Alhassane yo inde andite to ɓurem to o wi wattu joni o laamu an hani wattude lehen hunde ko muɗum yalla oɗo tiɗalla no heɓene jogala
hono ɗe kulle an hana accedede sagoreje meɗen nde jamara salki jaati jaɓɗo hannden ɓuuɗi temdere kay ɓuuɗi cewɗi deɓe sappo le miiro ɗan fandan o heɓnede jogala so nane batu mawɗo waɗa hen
miccitiɗen wiide communiqué mo banque bisiyawo woɗno holliti wiide kalisiji ɗi fuu ana kani nanguede no sariyaji muɗen worri ɗum ko tidiane touré heɓini studio tamani ɓurem
hono rentinde ɓen haalnan en e golleji ɓen dattutugol dabareji banggal dabareji dumotoɗi ndenno kaɗo haala honno ɓerde kawrital Bamako ɗo ɓen ɗum waɗi kawrital balɗe ɗiɗi dow ɓen newamoji banggal yiite ñeɗeteɗe nangele Mali kanko Ahmed Sekou Diallo woni hoorejo fedde haalnan en banggal weltere wakkati keɗɗo nakku hanni kanko ɓen Mahamadou Babacar Koutaye Doufou Sitta Sidibe
Nous avons vu que
mais anti mi weltum kurangaaji wado hono panngaaji nanal mudun ana jogi nafa moddo le leedi malnin kay leede heewde mais anti kasin wi dabiriji moddo ana wonde fiede yalla jamaru ko heemu ana faama di kulliji ku faama kono aran don faana o jooda haala le mudun maram hokkun hajjileji kewdi ko naari bangal beme andede kay e panngaaji e nanal mudun soni e weltitke e di panngaaji ana nato saabe jamaru ko heemudun ko woni tiidalaaji lafi kurande leedi malli heban huncho du bi handen so fuddi nay jande yalla jooda hala an heba wada hakkune amen cegal modulu mele teutra walle société civile tinno yeda o kabaru holita jamaare nafa di panngaaji en nanal mudun
des énergies renouvelables
to sigaso to ben ndoto ben ndituno ba kabaruji ndaw ngadi battu nyande sappo e jogom juillet do nafaka ben kabaru hawalu landini do kabaru la kawtango ONG gurin fandamu don yolla be do ben nantino ba kabaruji na be do na tinno bangal famin gol bonondaji kabaru hawalu fandeli kabaruji ben nyande aljumarne sappo didi juillet fuddi bamako do projet ben lo faba kabaru fessagol den no e do ba faba Croix Rouge ndenno kany e Fédération Internationale Croix Rouge nden Croix Rouge oro projet ngan fana mudum yi humtende hore kabaru fasagol le nokuji di tidalaji mudum jawdu mu iti jawdu di woni Alliance Mondiale Vaccin am se touri tamaton kadon fasango Omar Wagolo e Sita Sirwe
yodon imadraji di min gatta wakkati fur min pesan suka be ngala hitane fa yottobe dubi sappo didi non kanko noddirde Mohamed Agarisa jokko horeje Croix Rouge malien o hollitiri wiide
nous soutiendrons les
mele fabo yimbe yiltobe ana pesa jamaren fortade kasin peskon chugal pamoroy e fotta hitane wotre le di golleji fu men ka ministere humni kabaru cialal gollidita dabir ana wonde fiede yalla homo fu an heba pesse festal juma alle nukuje to lafi deejere mata yalla homo fu an hewta cialal mudun
kanko noddirte Sall Youma Koulibaly kedjaado suudu ministre humminiɗo kabaru cellal le leydi ndi o wi oɗo projet an nafa sanne
saabe lafi deñɗo ko maata le leydi hannden cuu dokotoroje ko heewi antun hannden gollata sanne misali jaati pesugol sugaaɓe semme muɗum famɗi hannde sanne le nokkuji jogaaji le leydi ndin ceggal muɗum jamaru ko heewi muɗum ndu dibbama witti nokkuji jogaaji wadde kuteji mawɗi hannden nde cugale pammoroy ɓe heɓaka pesa ko heewi meɓɓe ñablaji bondi ana wawi heewde ɗen
oɗo projet jaltinɓe gal mu saɗɗaji ɗi yo suudu wonde adnar ndu humnino kabaru pese golleji mabbe di be ngaran wadde don le lamu kay sigaso segu tumbutu kanye kidal
studio tamani projet mo fondation irondela don mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yeltere meɗen zoom sir hande ana yewi dow yimɓele ɓornoɓe saji ɓillidi fa jaati sato fofago mabɓe laato tiɗalla ma ɗum yawdu mabɓe laato tiɗalla yasata jara wonko heɓene bangal muɗum keɗan fastango Oumar Wagalo
noon wori ɓornade kadle ko takkoto e muɗum yo kulle ko jaroɓe ngallunkoɓɓe korsini sanne bamako kañi e galluje kewɗe le leydi meɗen ndi a tawan suka roɓe ɓornoto kadle ko takkoto e muɗum en won worɓe le du ɓornotoɓe yirɗeɗo kadle sen ɓam misalu kanko noddirte aada o wala fu ɓurɗomo yidde kadle takkotoɗe e ɓinguel adama wakkati somo yettiki ñohowo makko kanko jaati wiyataɗo on tinno sayaji ɗi ɓillamo yalla mo yiye fa gasa oɗo aada so o waɗi fo gabba dow moto a tan fe huncude koyɗe makko so gabba dow moto wona ko yaafi sinamo jooɗo sera moto o yoga e joyen moto ngay taxi ngay ɗiɗona andi oɗo golle sanne fadde makko yettade nokkuɗomo anniɗo jaati a taw o tampi sanne no kadle ɗe pottata ɓillirdemo gonga jaati ɓornade ana seyni ka neɗɗo ɓorno ko surata ɗum
non jaati Oumar Wagalo min paami sacre mi paamiɗo kattene kabaru jam hannde mitto hamba sadu ɗum gaade banggal kunafoni 37321 mere mere noon ko noon famɗi foof ɓuuɗi noga tawa le téléphone joomum ɗo seeɗa yewtere meɗen magasin yettere meɗen magasin hannde yokani jowi dow kabaru cellaɗo e kabaru ɗum mbiyanna sofe dow mbiyan sofe e lende ndeno docteur holti wiide sifa kabo men sababuji ɗi ana kewi ana hen ɗum rogoɓe rondotoɓe ɗum yalla eɗen ɓeɗo kabaru yeɗen ɓerdo famu dow kabaru muɗum fatiyatra wonko heɓene kede fasango Oumar Wagalo e Sita Sidibe yo en ñalle joom
wona celluɗo sanne mo jaɓay inde muɗum inde holliti wiide an tampi oɗo ñaw duuɓi ñalawma hannden o sawri fo acci ronki samta.
Bon, j'ai atteint.
Mi heɓi o ñaw giddile sukaagu ɗan ñol man hannden mbiɗa faaɓ duuɓi noga e joyyi mi tampi sanne saaro ɗan tampide ɗan sanne saabe o ñaw ɓe fii dabiriji fou ga fa hannden woni fubbiltakin.
Kanko professeur Mamadou Lamine Diakité andanɗo kabaru oɗo ñaw o holliti wiide yo geƴƴi ñaw goɗɗi antoo ɗum latto sababu muɗum so wakkati fuu tawi jomani hibba e lende muɗum tawi fe andana o wihi du oɗo ñaw ana wawi sawrede.
Woni saria goto ko holliti winna waɗo an han yamirede hibba le air ngaji ɗiɗi fou fe so tawi jommum hasigina e waɗo ko kibbe saabi ɗum hollita le air ngaji tati ma nayyi bani adama cille ana wawi nangude ɗum wona muɗum nde wawa sawude ɗe kibbe so ɗum waɗaka kibbe ɗe heewa on nokku sanne mais won cafaji jogaji kasin ɗe ma hokkude ɓe yimɓe ko ñawntaɓe so a ɓami yogade ɗe poɗɗe aɗa wawi joɗade fa ɓooya kibbe nangatama fe so an hasigina e kibbude sa ɓami ɗe poɗɗe so wona watti welɗo ma a yata kibbiya.
Parce que la personne se dessine.
Cafaje ɓaleɓe ɗe ɗinum ko jama ɓuuri fou horsinde so ana sawi oɗo ñaw kanko noddirte ɗum Moussa Yano Gué cewrowo oɗo ñaw o holliti wiide yimɓele hewɓe kañen jottoto le nokkule makko ɗe so ana pillono ñaw o worri
abi demsenkunda
nawɓe ana yettoga yoga meɓe ana yaafa duuɓi nogay ga fa hannde ɓen kibbado leeso ko ɓuuri hewde muɗum jaati meɗe heɓa men ñowna yoga meɓɓe ga yoga an toon mi wawa ñowde ɗumen saabu yoga nawala mum an tiiɗi sanne ɗum nawala bonɗo sanne o ñaw kibbe meɗe ñowdira ɗum leɗɗe ɓaleɓe kan e binni qur'ana nassiji e nandan muɗum
dotadi noya
caggal ko ɓinguel adama yaguirto oɗo ñaw ko wakkatiji ana heeɓa tiiɗallaji mawɗi e gurdam muɗum kañe no hani natirde yimɓe non kanko nodir Ablaye Guindo hollitiri wiide
souvent on dit que
hollitama watti fou so neɗɗo ɓami debbo hibbo do leeso ana wanata saabe heɓago ñawdu yogadu ana hollita sa sele ɓamde debbo kibbo do leeso a yawa mayde ɗi woni kabaruji ko hollitale muɗum gorko fuuma sele ɓamde debbo hibbode leeso gormuɗo yawa mayde.
Wakkatiji ɓeɗo ñawɓe an jogui tiɗallaji mawɗi nomo ɓeydir ley hen ɗo wiide
donc déjà
soni debbo aɗa fawittu ko duuɓi sappo e joyyi yaade sappo e jeegon ana heddi e hibbude de leeso sode haala muɗum haalamale gendini ana nato saabe jaati o ɓi debbo wasa heɓude gorko leni gendi hunde wotere du to hayeje gorko hibbode leeso o du ana tiiɗi heɓa debbo
oɗo ñaw ko baaliki hibbata e lende muɗum yomo ñaw nawɗo sanne no yimɓele ɓe ceediri bañagara kañe kuccala
min mbake katase
sona yiɗi hayejo fawitte duuɓi sappo e jetti ana hibbado leeso ɗo ñaw tan saabi binta ɗum mi andi neɗɗo goto mo o nawala woɗe muɗum ga o heɓama o ñawna yoga du an toon ana sawi o ñaw ga ɗum satta sanne yoga jaati so lelkendu leeso tan so wonanta hibba ɗum nawla tan saabi binto ɗum
avec lala mais dow tawi banayi
docteur en ɓe kolliti wiide kala cawɗo oɗo ñaw fou tinno fati suuɗa ɓe mbi oɗo ñaw ana wawi tawde jomum ana sawi ñawuji goɗɗi kasen ɗi andana hono ñaw sikkara koɓe noddirta diabete na ñaw ɓooƴe